ira kereza yabunge ndonge ne dabye goronsuna ne kobenene no butono ngasuna ne tereza ngazina
watu tereza nayo rikafunku byonto ndongo ngato zina sikoko zine
mama mbeba mbeba
kutu kensani zifoda dekana kekero jo
amaso ga tereza mama kimyansa kenyini ebere ya tereza mama likira kotena owe mbiri enkuru owe mwenye nene owe risedene lifana nenjuba mama nyabo yeye dia nemora bankoze nakuzino tereza mwana wa nyabo nzise kubango nyumire ngoye nkumu mama owe dine dene oyambala tulesi jolina mama baliwo bakira bwewesi babusuti jolina gwe tereza baliwo bakira nebwoba mukubo gwobakira nebumbaga enene gwobakira nemukerezi yenkulu gwobakira nemukerezi yenene gwobakira fana nyanya be munye tereza fana nyanya be munye njagala nkugambe kyendowooza mama tekangule pia oteke mwakaseke omunywe ngozina nga nze nkubajjita njagala nkugambe kyendowooza mama twala mu bakulu bansalire embibawe tereza ngonzise nebora bankoze nakuzino tereza mwana wa nyabo nzise bwendowooza tereza omweru owebbere ddene owettama eddene owebbina eddene nyabo ndabye owe empumbu ennene diya nnuma yeye diya ndigenda n'omwana mama diyonzise alikwata kutereza sirimba bwendiba mulabye ndimukuba effumu tereza ngonzise nebora bankoze ennaku zino tereza bunzita ofananyanya be munye ebere lyotena